people with shitty beliefs will tell you shitty stories to justify their shitty actions. Happy life, funga kamdomo.
Kamdomo, tamdomo, tamdomo.
Sifa kibindoni zikumbatie, acha mafanikio yaonge. Watakuchukia kwa matendo yako, bila kujua vyanzo vya mihemko yako. Usikate tamaa, live your life according to your desires. Ukipata mwanzo mpya, don't repeat your old mistakes. Si kila mtu tu atelewa magumu uliyopitia. You are here to live your life, sio kujieleza kwa watu wafu. People talk and they will always do, focus what matters to you. Hata wakuchukulieje, kikubwa linda kamdomo.
Kamdomo, kamdomo, kamdomo.
Your first enemy of your life ni kamdomo.
Kamdomo, kamdomo, kamdomo.
If you want to live happy life, funga kamdomo.
Kamdomo, kamdomo, kamdomo.
Sifa kibindoni zikumbatie, acha mafanikio yaonge. Watakuchukia kwa matendo yako, bila kujua vyanzo vya mihemko yako. Remember you were born with nothing, no connections, no money, no easy path. Promise yourself to be a winner, count yourself to win. Giving up should not be in your blood. Wakilala wewe amka, wakisengenya wewe chakarika. People talk and they will always do, so better focus what matters to you. Hata wakuchukulieje, kikubwa linda kamdomo. The first enemy of your life ni kamdomo.
Kamdomo, kamdomo, kamdomo.
If you want to live happy life, funga kamdomo.
Kamdomo, kamdomo, kamdomo.
Sifa kibindoni zikumbatie, acha mafanikio yaonge. Watakuchukia kwa matendo yako, bila kujua vyanzo vya mihemko yako. Shitty people with shitty beliefs will tell you shitty stories to justify their shitty actions.